kuwaza we, zilali nikapata na usingizi. Mina kuwaza waza we, ah baby, mina kuwaza waza we, kila nikifikiria, oh baby, nimekupata pataje. Nona maswali ni mengi, eti why mekuchagua wewe, hawajui, ah baby. Kivuli chako, my baby, wapi twende?
Mangoroto, Serengeti baby, Morongoro, au Mikumi baby,
wapi?
Mangoroto,
wapi?
Serengeti baby,
wapi?
Morongoro,
wapi?
Au Mikumi baby,
so what?
Taratibu, taratibu, dozi meningia. Mboni, machozi minalia. Oh baby, taratibu, taratibu, minalia. Umenifikisha kule, kileleni. Kilimanjaro, kileleni. Na kwenye jua ni kivuli chako, baby, wapi twende?
Mangoroto, Serengeti baby, Morongoro, au Mikumi baby,
wapi?
Mangoroto,
wapi?
Serengeti baby,
wapi?
Morongoro,
wapi?
Take five now.